si changu kutebeleza omanyi naye nga kwasimye ne gwagala kusima ogwa makanda era kyobaolaba mu birowoozo byange obeera onzijira bibaalo bya saala zange bye nasaba katonda yegwe era obudde nyozeba nga sikulabiko mbeera kyojojo nayitawo kwagala nakusiriwala kyekyo lwaki nkulondoola gwe bulamu bwange oli future yange wakirabo kyange katonda kyeyampa kyeyantondera gwe mwami wange gwe mwami wange katonda gwe yantondera oli matiribo ebibala bisala zange Genesis, back up,